has no more sense in time.
Inkosi Mumondi, ingane zimbi, zizifuna ithakhi, ithakhi, ngithi iphi imbombi, ngathi uputshomi, utshomi, utshomi, bathi umadumane yena bathi umbangela iy'nkinga, 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 siphinde kogcina-ke manje siyenza kahle-ke manje, asawu. Impethi momondi, ingane zimbi, zithi zifuna ithakhi, ithakhi langathi uputshomi, bathi ufuna imbombi, imbombi, wena nice body, bathi nice body, ebody, ngoba ungibangela iy'nkinga, iy'nkinga, bathi ungibangela iy'nkinga, iy'nkinga, soma ungibangela iy'nkinga, sambe kanje, awuzwe-ke.
Ashoneni khona, sambe sobabona, ngoba imali khona, sambana bobona, ashoneni khona.
I see money, must you just wanna my forte, la man. Sai bada sai phone, sai kulumela sai kavande, la man. I cut little limit, no teeth, I bring the long beast. Sindala zombili, kona vanga kuli siya pambili. Isla lentini, tenning anem peteni. I know what's at my beach, sing to me and I'm a poppy tea.
Spell out my pity, but I don't know if I can pity. Spend out no money, what was I calling my lady?
Manje sepusha manga bese pusha ngonwa namanje sayiphinda kaphele kimi ba ngoba kulokhu njengoba namingena ngayikhi ezamiza khona onda wena sele bendi iselela labantwana basemafledi mina sengizema ni wena isinti bathi bona bathina sepusha ngonwa manje sepusha manga bese pusha ngonwa namanje sayiphinda kaphele kimi ba ngoba kulokhu njengoba namingena ngayikhi ezamiza khona onda wena sele bendi iselela labantwana basemafledi. Mira, se me sepa ni buena y sentí.
Sobapona, ashone ni kona, sambo sobapona.